ardayda iskuulka degmada Birdale Primary and Secondary School iyo way balanqowday xafladan iska jirta dhirigelin iyo abaalmarin oo loo soobay ardayda kaalimo hor ku galay imtixaanka iskuulka iyo haane kaalimo ku galay imtixaanka dawladda ee dugsiga dhexe iyo naha gaaban gaabiyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka xaflada way baa ku qayb galay gudoomiyaha walbarashada degmada Birdale maamulka iyo macallimiinta waalidiin iyo marti sharaf kale ankoreen waliba ujeedka lanqowday xaflada sharaxaad ku biyay maamulka high schoolka degmada Birdale Primary and Secondary School Abdullahi Hassan Aadan
laysi gooyay inta badan tan ku dhawaay maamulyaalka iskuulada macallimiinta sharafta leh iyo nay ardayda oo nay iskuulka oo nay idin fidan iyo waalidiinta qeydadaasi inta badan laysana marka wad idinayna sabra way hadal hay wal hadalay anoo ku dheerada meel kale intan si weeyay si ardayda waalidiin ma shaanan laakiin ma shaanan waalidiinta ma shaanan waalidiinta iyo nay ardayda ma fahmaan oo weeyay si yar mudara
dhanka kale gudoomiyaha walbarashada degmada Birdale ayaa ku hadlay muhiimadda ardaydu iyo in la taa in la dhiirigeliyo
runtii eedanka faraxsana xafrada waa qof badan oo la ka abaal mariyay ardaydii kaalmo hore ka galay dugsiga iyo ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaankii oo dawladda Koonfurta Galbeed Soomaaliya qaatay iyo waxa xafladii aan run hambalyo runtii ardayda oo ku aflahay iskuulkan Birdale dadaal badan ayaa muujiyay macallimiintii iyo nahay waalidiintii oo iskuulkan ka jaray ardayda dhamaan bismillaah eed ma sintin juudigii dadaalkii isin biidan mara dhalshay
gadambayntii haan ku mid ah martida ay ku qayb galay iyo wayba ku hadlayna xaflada ayona ardayda ka dhiirigeliyeen inyo ka dadaalaan walbarashadiyo
sagaalun isadiidi iyo atal garoob iskoolku muddo 30 ila masin ah habibey Hussein Sheikh yaga anta ka hayta maalmiin la jaran maalmiinta isla jaran ama aragne kama hadsan walwiin la ka tari in muddo shansena wabtaa til kuroogum aragna meelum iskoolkum dugsi sare laga heli majarna dugsi sare ologi oo eedadka kubaa madi eedadka aan la siiyay dadku baa wal qaaday shahaadin lan qoray shahaadi UNICEF shanti lan qoray Kenya lan diray Bahamara lan diray Ethiopia lan diray onogeedii waaga shahaadada lan qoray oo Ethiopia in baano mis Kenya baan iyo eed walan baradeen walbarashadii oo ha kabadeen intii lagu sii intii kale isteel naga tii joogtay sidii fasalada iyo antulun ku qoriya qaadan habaran nin ku wayna may nin ka koyna iskoolki sodon ila masin wal yar ma aysan dareemo lankii un madrasan tuul ka baraani un jeeyata dugsi sare ka jar khair alla ku wala
may waajib ko saarana maamada dariska ay inay joog iskoolka nin bahan in aad ka dalgaalada in inay joog iskoolka joog mise ma darasa jeeyd meel wala ka baraan in jeeyd
lankii jid an mara si cilmaan baray jidan mar ilaahay subhanahu wa ta'ala may baan fudaay wadis jinaada ka seedafad cilmiga macallimiintu waa tan turugan juhdiga iyo biyahaan dadaalkii iyo biyahaan dadaalkii iyo biyahaan may baad in ku turjumaay tahay inii may leeyahay in dad adduun iyo akhraba shaqeeyahay oo ah sidii dadsho cilmaan geysi fadan walan faan si fada sadaradii walaan antan iska kooyni ba may haytay inii may leeyahay muujina sasdaradii walaa intan iska qoyn may baaytay inaan shucuurtaana ka muujina ardaydii kaalmaha galeen oo darajooyinka sare sheeneen la ka abaal mari waalidiintina la tuso wax qabadkii macallimiinta sameeyeen oo macallimiinta markasta garab soo surnaada oo may leeyahay lan ku baal maqnaana walaa isiin roraay tan shaqay ay tan may boo wadaadum